Man, get it on.
Yeah. B-Boy. Zemedida Siflavor right here. Yeah. Machi zwengi mitaa wanamzimia mefungasha bambatana na miguu ya bia nkimtongoza na katana na mbesi na hata mia na niacha kwenye matam ya mwezi mina umia ice cream cone tisi wazi kulipia na iPhone ndo simu yake notumia yango kitochi na betri na zingua tena mtoto kidoti na uzuri ya mejalio ningekuwa na boti ningeuza ni mnunue ni mkatie manoti ili kwangwa sizingue mana nshapiga magoti na nkapigwa makofi atanki pigwa na shoti miuyo mrembo simtoki bebe
simuachi nimesema simkachi nimesema ni mtoto akishua hata mimi ananijua simuachi nimesema simkachi nimesema ni mtoto akishua hata mimi ananijua
ni mtoto kifaga, mesto shedingi yake ni mkali kambago mtoto full of bling ya, mara India mara China ni meliturate tu, walitoki laki jina mimi kwa matitu yeye nendeshwa na bima, mtu mzima hano testa wangu mtima nisha mtuma mpaka njiwa peleke salamu na nanasikia na kakiwa sinandugu dare salamu mimo kota makopo wakati uyu mrembo kinyonji chake ni dompo nana kesho kapopo leo yuko leader lafu kesho trip wameni changanya changanya na jitahidi kumdanganya danganya na mtege ngie kingi ila ni bonge la msala akisikia wake dingi
simuachi nimesema simkachi nimesema ni mtoto akishua hata mimi ananijua simuachi nimesema simkachi nimesema ni mtoto akishua hata mimi ananijua
akiposti picha wakoza mikula nampenda si utani kimpata ntapura sijashuboka na magari yao yukimusha na sema wao natamani niwe koro wao nimuone kila saa
mi kidogo dogo maine kisogeza kwa keni pige kidogo dogo mapenzi nae amipe kidogo dogo maina jisogeza kwake nifike kidogo dogo na mimi mapenzi ni mpe
simuachi nimesema simkachi nimesema ni mtoto akishua hata mimi ananijua simuachi nimesema simkachi nimesema ni mtoto akishua hata mimi ananijua
wakali mwen African swag baby respect to Joe Mnyama yeah. We out.